sugar daddy.
Beats.
Sifa ya urembo we na radha yake, viji nyama nyama mafungu. Si mnajua koti la babu halikosagi chawa, na mimi ndo chawa wake yeye. Amenichagua, nichagua, nichagua. Kwake mina nawa, mina nawa, mina nawa. Dakitari kanipa dawa, nipa dawa, nipa dawa. Basi ze paradise wana leo kachu, rukachu. Sikari nitapiga vita na maneno yao, basi kushambulie wewe. Penye visirani mukarewe. Baby shine enough you are love truly. Wanapoza kabarafu na rudi skuli. Baby shine enough you are love truly. Wanapoza kabarafu na rudi skuli. Ashi the